Fiat.
Yeah, in a record queen. Yeah.
Night shift
kwa na story yenu lakini ya morio ndo na mini. Kuna kitu itakagi kusikia weekend imaini. Beat na mada na wanakosa mwili. Game ni tamu na jituma slalamiki. Siku pendi siku fiji. Kona mali ni kona waristi. Mini bully unashangaa mbona siulizwi. Pia tatu za boxers na nimvua ine hivi. What you do with that information is up to you. Na watu wakijiko ato you apate silver spoon. Bad boy, tomba rules, avoid fafu. Speak my truth, I don't know about you. Atupatani kama right and left. Juglia ni side in, kona right ya kulef. Ukini pima ni delete and forget. Takuna mtu naitaji minda kufanaishe juyo ndo mimi. When you're not in Jonah, you're not me. Look, fees, as go see Kiswahili. Bling silver, not a duqua wing. You're the mimi. When you're not in Jonah, you're not me. Look, fees, as go see Kiswahili. Bling silver, not a duqua wing. You're the mimi. I'm that nigga. Kidole kwa trigger. Bullet a killer to accept the man in the mirror. Ini movie. Thriller, pesa, sina, mcheza na mboka mungu nikosea heshima. Mkona madimanga na itaji mtu wa mkono. Mfisa na maringo kidogo. Plaga ni upuru rastoko. Hawata kimbizana damu mono. Ukuni kwangu na mtaka venye nasema. Karibu shikwe na matire nkazimeza. Mbato wa mfai kunielewa. Na wapea till venye kunaenda. It's a one man show penye pesa ikona gone. Kona karia ina gross nitie shagla ina do. So what nime fuck so and so. Flow ikona virusi labda wiguze na gloves. Uyondo mimi. When you ananijua na jua uyondo mimi. Look fees as go see Kiswahili. Bling silver na tatu kwa wingi. Juhu uyondiyo mimi. Uyondiyo mimi. When you ananijua na jua uyondo mimi. Look fees as go see Kiswahili. Bling silver na tatu kwa wingi. Juhu uyondiyo mimi. Uyondiyo mimi.